sworn oath to.
Ninja got the kofa. In the love of Jokuruza. You promised to love me, for instance. We would go to places far distant. Yeah. Siri Murwani na Ninja Kurwana. Siri Wamani na Ninja Kusunda. Wabulira wa, watawa, wagenda wa, ah. Wabulira wa, watawa, wagenda wa, ah. Kansubiru mkulira. Nganibia nyimbo bihulira. Kansubiru mkulira.
Money, the way money, money, money.